music.org.
This is a Joshua Generation Music Products. Hey!
Oyo!
Evangelist Kabila.
Oyo!
Hey! Just one day. Lika lika bande. Just one day. Lika lika bande. Mwabu pilo bwaka.
One day. Lika lika bande.
Mwabu pilo bwaka.
One day. Nina lika bande.
Just one day.
Lika lika bande.
Just one day.
Lika lika bande.
As long as mulimu teni,
one day nina nikabande.
As long as Jesu Kriste uteni,
one day nina nikabande.
Mwabu pilomo, naneni nyandile kupala uka, nikusukuluka mwakubata fela. Bupilo. Malundu nipami, mwami kaka nine nifitile mwateni. Kusila linu kama kute zili kwena nilikubu kubata fela bupilo. Twale fela sepone nina niona kulionde nina lika lika bande. Kakulimuli muyo nilapela kimulimu ya mata ya nani sishemo nililato. Neni ziba kulionde yukala balita pelo zaka ape uka uto nikulila kwaka. Just one day.
Lika lika bande.
Just one day. Mwabu pilo baka,
one day nika likabande.
Mwabu pilo baka,
one day nina likabande.
As long as muli mute,
one day nina likabande.
As long as Jesu Kriste,
one day nina likabande.
Bani se hile ya ulu batu mwabu Nebanze bani kenda batu mwabu pilo. Hakuna bene bani bala. Balu sikalu wakabani tuwelezi. Malikani baka kaufela bang matile. Anitalima kwa lusikalu waboma kapalu wabondate. Hakuna ni hupula kapa kunibeye langana. Sikolo saka neli sama nyando. Kono bunde kikuline nina nisepo kuli. Onde mulimu waka yo. Ukala bata pelo yaka. Neni ziba kuli. Onde nina nikabande mwabu pilo. Neni ziba kuli ya nina kuineleba mwama nyando ya. Nini ziba kuli. Onde lika lika chincha nina nikabande. Just one day.
Lika lika bande.
Just one day.
Bande
mwabu pilo bwaka
nina likalika bande
mwabu pilo bwaka
wane likalika bande
as long as muli mute
wane likalika bande
as long as Jesu Kriste ute
wane nina likabande
anibona ni kuhupula manyando enifitile mwateni. Na enga enga miyoko kakulibu pilo butata. Anibona konizwa ni moni fitile nizo ni fita mwateni. Ni upulanga bache mibaka baba shwile kale. Nililanga busi uni musi alikuli. Kambe bache mibaka nebaka zua kutobo na moni nyandela. Mwendi nebaka nitusa. Kono fela bunde buaka kikuli. Nina nisepo kumulimu waka. Naziba kuli. Just one day. Lika lika bande. Mwabu pilo buaka. Nina nisepo kumulimu waka yo. Usishemo anakuni tuwelela kunyanda na koyetelele. Hey! Just one day.
Lika lika bande.
Just one day.
Likabande
mwabu pilo bwaka
wande likalika bande
mwabu pilo bwaka
wande nina likabande
as long as muli mude
wande nina likabande
as long as Jesu Kriste
wande nina likabande.
Joshua Generation Music Production.
Zamstreammusic.org.